ngithanda ukuthi mina nawe sixoxele indaba. Ngoba ekhaya lami bahlale bembuza nawe. Bengithanda ukuthi mina nawe sikhulume le ndaba. Ngoba sewakhile enhlizweni yami.
Angazi ngiliqale phi lo daba. Awungiphi indlebe, kuwena mina ngizoza nodaba. Asihlale phansi baby sibonisane ungabi nokwesaba. Nami le ndaba ngizoyenza short, angizuyenza ihaba. Nginama questions empeleni ngakwazi kwaphendula. Like this one, wemzo wamsho nihlaphu nokuthula. Lapho zivele ziyazehlela loyo kumina usadlula. Ngangithi uwena lona ozongivusela ikhaya. Even emsebenzini masekuthiwa ngiyaretire. Or maybe nami sekuthiwa nginejuphane ebhaya. Ngangizokuthengela ikari entwempe emhlane nethaya. Echip
bengithanda ukuthi mina nawe sixoxele indaba. Ngoba ekhaya lami bahlale bengibuza ngawe. Bengithanda ukuthi mina nawe sikhulume le ndaba. Ngoba sewakhile enhlizweni yami.
Emkesibuyigama, ngicela sihlale phansi lento siqale ekuqaleni. Ngifuna ungitshene ngathi kwenzekani empeleni. Awusangithandi manje unika uthando lungatheni. Endi nasekhaya bayanguze upheli ematheni. Usakhumbula-ke sinawe siqala ukuthandana. Wenza isithembiso ukuthi soze sahlukana. Besihlezi sijabile endi besihlezi sivalana. Nasekhaya bekhonzile befise ngathi singashadana. Kodwa konke lokho manje ngathi sekuphelile. Engifisa ukwazi ukuthi enhlizweni yami usuwakhile. Benginesifiso sokuthi sidawe sigcine sishadile. Ungalile ngikhalile nenyembezi ngisulile.
Bengithanda ukuthi mina nawe sixoxele indaba. Ngoba ekhaya lami bahlale bengibuza ngawe. Bengithanda ukuthi mina nawe sikhulume le ndaba. Ngoba sewakhile enhlizweni yami.